de Babiloni ekirira kigudde kubanga kifuuse enfuku ya buli mwoyo omubi n'abakungu b'ensi bayenze wamu naye mukifulume ayi abantu bange muleme okussa ekimu n'ebyonoono bye muleme okugabana ku bubi bwe kubanga ebibi ebiri ennyo okutuuka mu ggulu ne mukama jjukidde obubi bwe mukifulume muleme okufa
mukifulume Babiloni ekinene kigudde temulwawo muleme okufa mukifulume Babiloni ekinene kigudde temulwawo muleme okufa.
Remember where you got it from. www.djericom.com.